Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miega gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miaƒe subɔla Reverend Emmanuel Akpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ. Gbedeasia ƒe tanya nye the result of his presence. The result of his presence. Ne miebe Mawu nanɔ mia gbɔ, Mawu nanɔ mia dome, Mawu nanɔ anyi kpakple mi, ŋke nye metso nu, ya ŋuti medzi be maƒo nu le. Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ ŋkawoe dona tsɔ me. Viɖe kae le Mawu ƒe amegbetɔ gbɔnɔnɔ me. Amen. The result of his presence. Egblɔ bena asime makɔ wo ɖo be woafɔ magadze kpe aɖeke o. Ne wònye be Mawu eli kpli mi, eli kpli mi ele gbɔ o. Viɖe yi wodona tsɔ mea, wowo nyui be maƒo nu le. Psalm 46 verse 1-2 gblɔ be Yehowa enye sitsoƒe kple ŋusẽ na mí, xɔnametɔ wònye. Amen. Yehowa enye sitsoƒe kple ŋusẽ na mí, xɔnametɔ ŋutɔ wònye le xaxawo me. Eya ta míavɔ o, nyenye be anyigba gli le nu eye tɔwo ƒã le atsiaƒu titina. Ne eƒe tɔwo dze agbo eye wotso futukpɔ eye towo ʋuʋu le eƒe nyanyirame hã la, míavɔ naneke o. Praise the Lord. Yehowa, David be sitsoƒe wònye na mí. Sitsoƒe ye Yehowa nyo na mí le xaxawo me, le hiãkamewo me. Ebe nenye be anyigba ʋuʋum, etɔwo dze agbo, ŋkati dzɔdzɔa, ne Yehowa li la, mi mavɔ o. Nɔvi nyasela, Yehowa ƒe amegbɔnɔnɔ, viɖe yiwo le mea, wowo ŋu ya me ŋu ƒo me le. Elabena ebe meli kpli o. Le ɣeawo katã yi, ne le dzo me, ne le tɔ me, meli kpli o. Hafi David nya ya gblɔm le teƒe ya, be Yehowa enye sitsoƒe kple ŋusẽ na mí, Yehowa enye sitsoƒe kpakple ŋusẽ na mí, xɔnametɔ ŋutɔ wònye le xaxawo me. Anyigba ya dzi mi le ɖi, eyɔ fũu kple xaxa kple ŋudzɔ ɖe ame dziwo. Gake ne Yehowa le mía gbɔ, ne xaxawo do mo ɖa, tetekpewo wodo mo ɖa, yometsitsiwo wodo mo ɖa, yale yi ke Yehowa li kpli mí ta la, David be yewoa yomevɔ. Amen. Elabe ŋusẽtɔ wònye. Edzɔ ɖe ame geɖewo dzi le Biblia me. Yale yi ke Yehowa li kpakpliwo ta la, woɖo dzi ɖe ŋu le woƒe xaxawo me. Woɖo dzi ɖe ŋu le woƒe teteɖeanyiwo me. Gake Mawu ɖe wo le eme. nenemakai ewo meike mekpo jesi mawu ya hadew mekpo nya iwa ngse hadew mekpo kpo iwa do na otafa hadewa mewukpem gabubu ya mebe jesi mawu ya eye na hoji asa labena ame yo ke dikpo ufo da sidi di wenye ya aleluya aya te dani fa gbanle gbo bana ame yo jesi ufo mawa wo we la na jide fu ewo ni dagwe ndo ya na nye ba yehuwa anye si chufu na wo anye kona meto na wa kama laba vovona kena nonyo. Kikuye tonye ba ayata nyavo. Nanye ba anyigba gilan aye tufa. Anyigba, nyigba ya, miela. Na agilan ye a tufa ha. Devide ba yoyu mwavo. Amen. Ola polpe sila de. The Mawunya Bob Brokta. Bibla Bawudo Gahoma. Aye, O Bompa Oba Fo. The Gaho, Petitina. Gaka, you never Bibla Boba Honamaton Tonya, the Hahao Matala. O Mavon. O do Jidam. Alabana gavufu mauma mwa joma. Alaba watro la uba susuma ba yoga jima ubu warakpo. Gaka unye la ngongroma ba. Kona mato nto unye la kakaoma. Ayata woywe ujihane. Usubwe. Adawo. Bibla ba nyi gba wuwu eye ga khonya ku mawu mai subom miele no vinya sala mawu mai subom miele ita jima de na la mia fu ya nti ta mi bu na mokpokpo la gore kama ala bana bibla gbo ba manyi amagbeto onya agbronya adala pa Nagblu nyala, e wana defo nyaji. Mose fagbana aton liya, e tafe kwi kwi antre nagblu nyare. Ebe alabana Yehuwa umawu, ira wasindo wawu kata. Anya umozozo kata la begansi adi. Eye Yehuwa umawu likli u le feblane son ala banana kama ye u. Amen. Ma uvek mekbono no si chopo nye vava. Ma uvek mekbono no si chopo u nye vava la kaka ome. Bibla globe Alabana Yehuwa umawu ira u, wasindo u, katan. Anya umozozo u, katan, lagbegans ya di. Aye Yehuwa umawu likli u, feblana son. Ya ira to u nya, Yehuwa umawu ika subo miela, ayira na ama. Ayira na ama. Ayira na ama fa asindo uji. Mankpijiga na chi ayam bini bini. Yehuwa umawu. Ayira nama. Bibla ba ayira Israel yu febla na son lagbaji nana kama yehu. A David aba Yehuwa anyak plolanya. Nana kama yehu. lãnyi ƒe dama wò na metsɔ kɔ ɖo. Ebe gbɔ ɖe me ƒe towo ŋu wòkplɔ yie. Ebe ne mezo balidu bukɔ tsiɖitsiɖi me hã nye mavo dzɔgbevɔe aɖeke o. Nɔvi nyasela, dze agbagba wò ŋutete ɖe sia ɖe be Yehowa Mawu ya nasu asi o. Mawu ya nenye xɔnametɔ na wò. Ɖe mɔ Mawu ya nakplɔ wò le wò mɔwo katã dzi be wò hã wɔ ɖewo le afɔkuwo kple dzɔgbevɔewo kple tetekpɔwo Yehowa naɖewo le wo me. Elabe edo ŋugbe ye mada le edzi o. Ewoe na ame gbogbowo le Biblia me. Ata woe na wo hã. Yata ŋdi ame kpem va yiƒe zikpui ame veve zikpuia gbɔ be wòana nye ametsetsewo dometɔ ɖeka. Yesu Kristo míaɖe la ƒe ŋkɔ me. Eɖo to revena kpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Aƒetɔ medo gbe ɖa, mede akpe enyaselawo ƒe agbe le asiwo me. Yi ɖa ɖe enya dzi. Wò gbɔgbɔ ne de megbe ne nya. Enya ya na wò yiƒe dɔ. Megaɖe mɔ gbɔgbɔwo na ɖo amewo dzi be woƒe nya sese na nye dɔvlowɔwɔ. Eya ta mede akpe na wò be edo ŋugbe medana le dzi o. Wò miagbɔ nɔnɔ ne kpe ɖe mia ŋu. Mia nye dziɖulawo le Yesu Kristo mia ɖe la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.